Narika the guy.
Ana niki kwenye beat. Umenifanya kabisa usingizi sipati. Oh baby it's you. Umenifroka zaidi wengine simoni. Oh baby it's you. You umenizipa pembeni misipati time. Oh baby it's you. Umenizingua zingua zingua.
Wanasema umeniroka, umenivisha kambo, umenifanya kambuzi. Nimesema wana udi,
udi.
Weusi wale wako rofe.
Yeah, yeah, yeah.
Wanasema tuko di down. Na kila wakati mida zote tuko distance. Nimesema misi tishwi mkuki kongurue kwa binadamu mchungu. Tupenda kambili tuwelezi navoishi. Vitisha ndogo ndogo kama pingwa utufishi. Tabasamu baraka kwangu mbona kwako iwe tabu. Domana kila siku penzili na no guys.
Domana kila siku penzili na no guy. Wanabonga chafu eti meni rogai. Domana kila siku penzili na no guy. Wanabonga chafu eti meni rogai.
Slowly aste aste kang oli baby unanipa wari kila time na kumai. Mashani na kuitaji kwa ali na mali. Nikueleze kila kitu tuki baki wawili. Unakiuno bila mfupa mwendo wako bala swagza. Kinyamwezi mumba wako walali. Sisura sitabia mtoto mwenye penzi gali. Macho yako ya gololi kutazama ya nangaa. Kila unapopita soma nambo na vutia. Moyo wangu tamani kukupata mtiani. Mungine misi oni ila hadhi ya moyoni. Na isi unanionea kila time kipotea.
Kila siku penzi lina nogai. Wanabonga chafu eti meni rogai. Domana kila siku penzi lina nogai. Wanabonga chafu eti meni rogai. Siku penzi lina no guy. Wanabonga chafu eti meni rogai. Domana kila siku penzi lina no guy. Wanabonga chafu eti meni rogai.
Big, 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 I text me, took her on the beat.